Oh man, you know. People love the unreal pan vibrant music.
MC Jams promos.co.
Stetano, uwe kanunu, numujomba, hi daddy.
Kanunu kurest kids. Ah, Stetano. Inetavesha timfunga makofi, ama kofi oke enshi.
Bukufi nataka nyoto.
Mwa iputa, finshi mwa iputa, netisha.
Bukufi nataka nyoto.
Nyona kusanga fena gelo, wendina kuranda kwenshi.
Bukufi nataka nyoto.
Weta jipi, badingani feki, netisha.
Bukufi nataka nyoto.
Akanyoto.
Bukufi nataka nyoto.
Akanyoto.
Bukufi nataka nyoto.
Akanyoto kuchira paka shoto, akanyoto na kashoto, ene nasi na kanyoto. Waditana, kui niwe mento, chikange finenso sifuminga tomato. Niwe wagai opu wae katapepa, nasina paka nyoto na ngura penga chepa. Bekuwe pera futu bekutumpika, pari atavasura na ngura wali ipika. Wahaini, this way, ni danshin ma, wa danshin. Mwempozi po, opara po, poste tani. Inetavesha timfunga makofi, ama kofi oke enshi.
Bukufi nataka nyoto.
Mwa iputa, finshi mwa iputa, netisha.
Bukufi nataka nyoto.
Nyona kusanga fena gelo, wendina kuranda kwenshi.
Bukufi nataka nyoto.
Weta jipi, badingani feki, netisha.
Bukufi nataka nyoto.
Akanyoto.
Bukufi nataka nyoto.
Na nalikanyoko Tuwana satanoko Ndapenai Ndakawai Bombo Zimbo banda numutima wakawelo Kupala fazi la bridge inodonda da Nobody else bada Swag in dia brada Ha Yugonda da Mishanga zela kwa shala po Mufaiti nine mune paso po Ule damba fiprop no posa po Mani mujo kafaza katumbo ha.
Inetavesha timfunga makofi ama kofi oke enshi.
Bukufi nataka nyoto.
Mwa iputa, finshi mwa iputa, netisha.
Bukufi nataka nyoto.
Nyona kusanga fena gelo, wendina kuranda kwenshi.
Bukufi nataka nyoto.
Weta jipi, badingani feki, netisha.
Bukufi nataka nyoto.
Vibrant music in the place right now. Make you squirt them boys, scatter your legs on the put on pan board and put him down right now.
Smoke Zambia, one mumba pachambe, Boss Kenzo, Jatuz, Actrits, Saint Inu, Boss Joe, pachambe, Gaddafi, Boss Fundi, Pablo, BMB, Superstar, Capra,
MC Jams, Promos.co,
Charo, Staitano, Staitano.